Nagelle Borana Anali Baniti for Lotte Chitri Athani, Ardale Rakomisoma Rakobisani Dumachujran, Godini Guji Baha, Rakobisani Kanakana Baradukesjer. Projecti Bisani Ganali, Gan Hurani, Waiting, Durat Hori Billion, Dutin Jalkabanjanre, Ardale Aquarilla Fajerutti, Akunduri Han Dada Ibidbuitati. Warla Fati Bulchins Anali Bandubimne, Abdi Roba, Akanjade, Akinabisan Nagelle Borana Notem.
Galatu Miaba, Vigitian Kuni, Vigamoji, Durani. Jani Boti Mali in Kavarba Dadi Rule Motuma Kunza Nilena Man again Yarra Kojra Umata Magala Kanaleola Lu Magambati Magala Kunileni Jiri Bisani Aroto Kurugani Janarokanilen Badani Janaros Lenin Girani Yuram Kes Yurofanati Namira Kobisani Magala Kesabakatu Kopegira.
Yun Bakata Yura Debun Bakatisa Es Bakatan.
Debun Bakatisa Regan Alpha Bakanji and Demani or Gambalena Bakanjani Jirati one in them deliv. Ya ci gile dubu gile jiraci gile kan gudi kaci gile bisamale ne jiraci wan indan dele bakizan gile ni yo ya amale mal tare nan ne gunam bisan da bani bisani de gida wal kitte gurguru gurani je dikan to kubri ku da kan ku da ja digidam
atumanu bitatte arge ta atumanu wan sunu guya gami targatan
ya ci birri digidam birri ku da kan ni wabi kaci gine mu ma umni ta ba male ne mu min kan ni sani ni warga de indi da ti de mun dum ci jir
yola la alte tin je ti yola ndi ko na kam jir tanami akam jir man jiran num man na matu man
Nami aku jirin kamu, nami kami di kau, nami jangan indugu, nami aku budjo kejira, warra orangnya ka, najelle warna dipelle, kalisalle warin olle, sunille sunille jira, aku jirku fala, beram mina jaru, boti berbanle, umma tu inkulam sina wanjer ani bedin nukenne.
Inkulam sina, nunja cuci jirani jira, abdi ini, garbat dia hamfa kam jirani.
Garbat dia ti nami rakuam tu kejira, rakuam mata kejira, najelle lakse sedika, umma ni rakuam tu kejira, rakuam mata kejira.
Fakenna apa ana hamfa?
Ana bini edello. Ana libangam toko, ana goro dola, kanat di atfal muamma khambe ke sistemu danda.
Nami toko bisan fakenna fi warabba curak agam ole fargata ta tum man fakenu man ke tunat timme yohani yollenti yawanjet fa.
Ani fakken ki ya ati ti jowali imbaye alkan saati kudani saati dadde ti imbaye bisan barbadu fi kai la de ne kai la to rafa dadde bisan arga ti jiyala ma fadi ati dadde reje.
Yom hun.
Kale salle arqalle indadalle kanu marakon ki
Kombi yawalun fakat.
Yawalun fakat. Ada konon macam ada aga macam najis lepas nak kejirat. Tiap ada konon yawalun fakat.
Abab di robot anjay cuci jira. Abab di gudah segala teh fadha.
Orang bilas senil le.
Nama mantan adu bisu jirhun ini. Abab di gudah surati. Titik apa sama wajira ODP. Ha ana liban. Abab di gudah segala teh fadha. Ana liban kesat badia gamujitan kesat biiti lebu akamajerti. Jarkeni tok najis lepas orang kesat ka warila fana anjedet. Jarkeni tok gar berikut ani shani tinum bitani. Biiti lebu ya kinjir kargal gudah kejirajeti. Biti warre lafa kan jira rakkon bisani ana khessan ana le gamoji man nam tolchu jir
wa kuma ne tayo nam bismale ali jajjaba akumu mati jir suni maga nagelle borana tan rayo kanu arre bija wara bi forofa jitu fe makina fi namiyu fulai raban kabu
yeah
bija mirre kudan ishani dan kana arga chunu yu bayil fatu bitre kudani ni bitre kudani ishani arta choli narga tani kana yu namiyu wali ninga bayinna Nama saya Jiru di area Warab Dudi Walkabate Majira Warab Batani Walkabate Orofa Wandi di Debu Soda Cip tu saya Jira.
Bisan orang na gan nale gal cina gatau wajib bisan in dufani in galani jadani timbiro bisan Romial Enterprise Romial Ranam dubifne warra lafal le dubifne bisan lubu urisani sani gal cani jadani timbisan biiti sunai gacabate kara bisan gan nale dawa in gal cani jadani gergan kudani oli cial surani projekti sunir debani ujatan jadani thau ujatan sana gatau wajib tin dumatte jadani gatau wajib beri ayu dabarre bisan sumang kes jiran
bisan sumanya kita kabani wahai jiran jituan bisan kana thau ni nani jib bisipeyu Sila projek pina kamu mula tu tak mula tu latar tak kerja ni nani bolla kejar dah bani agan jod wajah dia si nafsu di dalam tu umat abdah cisa turut ini abdah cisa turut abdi sunamu yo bishan ini nami rebu kamu surana nada kabi ini janda abdi ko finta tu abdi jafak senam suni orang yang ral leh katuma yerogaba bah do kongkor teknika kam suni nu mami kar kifate jerama turut do kongkor itu naga mata mawani hormati dufe Ebu bijiwa tinggir.
Jarkani tok berukuran ishani itu. Fakih nafna gelle borana dirgan ribu tokko oleh jirate. Nama duke jirata. Tiada ganale gam moji tan yo jual tinggir. Ebu mana nam tulcitan? Nama agam oleh bisan argatan. Gelle yo agam olehani bisan argatan.
Ebu duri baka be kamu cakranu thana berata. Mainan yo gam moji tan jirote. War badia kubatu. Hamagali rafago. Hamad bisani rafago ti bisani. Boti waraba. taasisaa turani. Amma immoo magaalaa Yuugootti waraabsisuu jiran. Baadiyyaa immoo haali hanjaala baay'ee ulfaata hagam turanii hajjetuu fi nama deebuuf guyyaa lama sadii ooletti jira. Saati amma dubbachuu jirraanayyuu uummati qutuma tartaatti qubatu ballatee qubatutti guyyaa lama sadii bishaan irra oolanii haala jajjabaanii turanii argachuu hin jirti. Geejjibii qabanilleen durii baadiyyaa qofa bishaan geessaa amma magaalaallee waan geessuuf dafee qabu irratti haala jajjabaati jira. Ulfaata uummati haala bishaanii sodaachisaafi jira.
Aanaalee agamitti akkan jiru yookaan ammoo ganda agamitti akkan jira nama agamitti bishaan dhabeetiin akkan rakkachuu jiru lakkoofsa.
Aanaaleen gammoojjii keessumatti aanaalee banii kumee eeggalloo magaalaa Nageellee Booranaa kan dabalatee haali dheebuu kan jajjabuun kan kee jiranii maddi bishaan uumamaatiin leenee naannoon sun gammoojjii waan taatee bakka hundattu bishaan dadansaan hin jiranii uummata baay'ee of keessaa qaba. Kutaa warra dheebuun dhibbaa ol ta'uu of keessaa qaba.
Kun dhibbi tokko olitti jira bishaan dhabee akka rakkachuu jira.
Maatiin kun dhibbaa ol taatu rakkina kanaafi. Sadarkaa sa'aatii lamaa hirjiru. Dabree dabree maddoo wayii fuula jikkees argatuu fi waan akka baatu malee lakkoofsan jiru kun rakkoo bishaanii kanaaf sa'aatii lama ta'ee jira.
Nageellee Booranaati, Gumi'eel Dallooti, Aanaalee Baniiti, gandi isi jal jirtu jechuu.
Aanaalee Ban keessaa mi'eessa simintoo dura dheeraa dhaha qal'aa lafa hedduu naannoon bishaan kan barbaadu ardooti baay'ee jira. Naannoo kam Gumi'eel Dallooti wal qabatee. Akka dhiyeessatu iddoon bishaan itti waraaban baay'ee jira.
Yoo waraaban kan fakkeenyaaf magaalaa iyyuu boottiin waraabuufi jiranii jedhan magaalaa jiru hagam boottiin kun nama hagam dhaqqabuu danda'a. Boottii hagamii bishaan waraaba torbaanis marra hagam namaan ba'a boottiin kun.
Boottiin tun lamatti waraaba akka aanaatti yoo dhaqqabde malee akka namni dhuunfaa sunitti jidduun eddarame guddaan jira.
Gam kanaan ijoolleen barattoota faan maan jirtu manneen barnootaa tanaa dheebuun cufaman faan jiru.
Manni barnootaa amma dhiyoo tanaa gaboonni kun akkana cimee boqonnaa irra jira. Amma banamuuf deemaa jira malee yeroo inni banamuuf deemu kanatti soda bal'aati jira. Harcaati barattoota uumuuf wal qabatee qulqullinni bishaan dhugaatiitiin wal qabatee banis barnootaa kan irratti deeggarsi kun caalaa yoo cimee ittiin deemini harcaati barattootaa fi fayyaa manillee wal qabatee rakkoo hedduu kunuun saaxiluuf deemaa jira.
Lafti amma bonaa deemuu jirti yoo hageetti namaa buutu malee fuuldur namaa bonaa jira. Waan agamisaan sodaachisaa to'annoo kun.
Waan garmalee baay'een sodaachisaa iyyannallee goggoodhaa jirra. Gama haan iyyuu amma agayyisee akkuma jettu kana roobii agayyii agabbatee iddoo gargaraatti bishaan rooba kan leentaatu abdii wayii jiraate malee akkata kanaan bonii itti fufee yookaan agayyisee sun jikkaannaan garmalee sodaachisaanii bishaanii wal qixxee hin jirtu. Rakkoon dheebuu wal qabatu rakkoo tamiyyuu irraa sodaachiftu.
Godina keessan kan keessa aanaaleen akkan jiran aanaalee agamee jira.
Hujii bahaati aanaaleen akka jiranii aanaan walir gammoojjii ta'ee maddoota bishaanii walir qaqqabaa malee aanaan gammoojjii torbaatti jira. Aanaaleen kun ammoo aanaa gooroo doolafaa waa daraa'aas aanaaleen jiranii rakkoolee gammoojjii sanii qabanii keessuma lafaa irraa ka'ee ammoo maddi bishaanii walir qaban maddi uumamata bishaanii.
Fuuldurii namaa bona horiin akkam nama jiru.
Horiin amma garmarraa fi goomittaa jira fooyyee jira bona dheebuu sana. Akkuma namillee deebootu dheebuu qabanii namni caala ammoo bishaan qulqulluu bakkichin arganilleetti horiin faayidaa garaagarummaa qabaata malee gar dheebuu cimaatti deema. Isaa sanaa wal qabatu waan fayyaa wal qabata irratti dhiibbaa qabdiidhaaf bishaan qulqulluun hin jirre. Uummati daa'imman barattu dhibee gargaraatiif bishaan marganii faayidamu irra rakkoo hedduuf saaxilamuu danda'a.
Abba Abduul Soraati gaafatamaa siyaasa baadiyyaa aanaalee baniif waajjira ODP'tiin galateeffannaa raadiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanitti nagaan bulaa san soraa lafe.